Mamete ngeta ministro ya teknolojia wempulize kanyana maulire hegumize gwanga ngayo batayina nteka teka za kusala kubweleza wa interneti mbile vyo kulonda wabadeu amaloboza gakama agalumirize waluwe nteka tekezo kusala kubweleza unongabe shali mkaluwa kabo na kagwa bidi abidi mungumo omtese somkolo wa ministro ya ICT Amina Zawede agama ntubulichimicha kutambula mumbere ya abuja watali kutata aganyizibwa senkuru wakachi akalunga mewereza kubizu wa kumpeo kwa Uganda Communications Commission George William Nyombi Tembo agame nti tebani nafuna kusaba kuna kutongole nga kusonga kubumbere no ya internet ya kusigalako mumbere yona
wasobola okungamba nti internet eveeko ne mpuliriza ne nkola assessment ne ndagira eveeko bali basatu mmwe ba consumer betuweereza muyinza okuganti abaye internet ereese obuzibu ba operators bananyini makampani ago oba government waabo abasatu teri yangambye mukama oba loudly oba officially nti neeteeketeeka okugyako ki internet kati nganze sisobola kuddaano nga regulator nemba speculati ti internet egenda kola ki genda kuva n'olwekyo internet kweri era mbagambye kibo waba wo ekijja okugisaa ku internet nze kennyini nnyini njakkomawo wano mbabuulire lwaki internet evuddeko.